Ay, baby, mimi kwako umefika mwisho. Yani wewe umeuteka moyo, umefunga macho. Niko na way my love, sikuwachi njiani, sioni kabisa. Tumalize muda wetu uliobaki duniani, tuzikane kabisa. Oh lolo, usiwafate wale, mana awapindi situfike mbale. Achwa baki pale, twende mimi nawe. Nikona way my love, sikuwachi njiani, sioni kabisa. Tumalize muda wetu lio baki duniani, tuzikane kabisa. Kololo,
nigga Fox made it.
I'll call you my baby.
Come mix Slizer.